Jabidin in your polo. By the name Jabidin.
Cheza nikisikiza iriba ni tamu sana sije tucheze ama tusikize baukwa
bagawa
sahani
ya kusumba
giza
ya mwizi
aditi aditi pale hali maututi hajui afanye je alisanywa diluku alipigwa na njeve ngware mbaya kukapita pasta man of God
guess what
si pasi alimsaidia
wapi jo wapi alipita mshirika huyu ameshika dini
guess what
story home time. Wekatika. Sawa.